no, no. Yeah, yeah, no. Hawaezi katuona, wakipima mapenzi. Itapitia kila kona, minisha kuwa shenzi. Na mwendo wako meninoga, juu wengine niwezi. Na kwenye giza na kuona, kwani wewe ni mwezi. Yeah, so where you go? Mimi nyuma yako huyo. Nataka unipe alikomo. I can't live without you, my baby. No, no, no. Me na huyu bae, tunapendana sisi kila sehemu. Na mimi na yeye hatutachana, kwenye shida na raha sisi tunapendana. So far, so good. Tumetoka mbali, baby. Vile unanifama ipu. Tutoke tikali mimi. I don't want to be alone. Staki, staki, staki mi, staki. Ukinishika moyo wako, unataka kusing alone. Staki mi, staki, yeah, yeah. Me, na huyu baby. Tunapendana sisi kila sehemu. Na mina ye, hatutachana. Kwenye shida na rasisi, tunapendana.